lion in the jungle, like a king in my territory, like an eagle in the sky. Champion, the fighters, the Kalimba Penzi Lako.
Only you can make me sing. Only you can make me dance.
Only you.
Only you.
Only you can make me smile.
Only you can make me sing. Only you can make me dance.
Only you. Only you.
Singarote mwitesha Benzi lako limeninugia Ine na waona ombea You're so sweet like a coconut po ila mana leo Nake mungu tani umi
Sama niseme kimbia ni kukimbize Wafiki mbali wananchi wanajua Toka zamani mina soma tula mane Chini ya juwa kejo meneleza liu Sipendi maukweche maukweche chichensi Sipendi maukweche maukweche chichensi Nakupenda daima Nakupenda daima Siwezi kukuwazi Nita kufana wewe